Omuntu anatera okufa yeewunye sensi era akola bingi okumya babaawo yali tatambula ayimuka bibi abadde talyosanga yeeyongesa enva yali tatambula ayimuka bibi abadde talyosanga yeeyongesa enva n'atumya ku baana n'abalabako ne mulowooza nti yawonye mu sibulwisha naye ziba zituuka mu munaana ogenda omukwatako nga yasiseewo wamma abasomi munjulire nnyo biseera by'okuwummula engolo zibaawo n'omwaka weguba gumbawumba bintu biba bingi ebikyukakyuka eka ya bwewenkumisa osasula kanaana ettooke ly'ebbiri oligula kasanvu kitegeeza n'abiina ebiri mu ggwanga tebibatiisa kubanga yandibattaamu egenda abange bino ebiri mu nsi temubifaako abakubye bakuba emigo amaato bagasa aba bagobeewo emubiti mwakuba mu kolodimwe naye nze mbagamba tebibakanga abantu batemanga ente babaka bawambibwa abaana battibwa emisolo okulinnya otite yaleetebwa oyo tabakanga bwamafuta agalinnyeera ekyo mbakakasa tuli ku ssaawa mobayiro mmano ziteekako emisolo bannange tebibatiisa oyo akubbira omusajja takuzimbya feesi gwe muddemu nti abayimbi ababakuba enkokola abo temubafaako n'alima obulungi amala nannyuka essaawa y'okumaliriza aba akabala nnyo n'alima obulungi amala nayinuka essaawa y'ommala aba akabala yino wala Saddam Hussein nga yakanga nnyo nga buli lusha agezesa emizinga ne tukwata ku ttama nti enseggwawo kumbe yali ali ku ttaamu egenda Bin Laden ye n'atukanga n'omulevu gwe nga gukomeri yalina n'empuku wansi ezitiisa kumbe yali ali ku ttaamu egenda wano Hitler yatemula abantu kubanga ye yali omutemu asinga newe mbulera ettima erisinga mwattu yali ali ku ttaamu egenda Idi Amin taata twamusomaku babagamba sabatu yaziriisa ne banne wano kibwetere yayokyabantu kumbe yali ali ku ttaamu egenda obote ne binaayiisa tubasoma nnyo be bamu ku baasigala wano mu byafaayo yoona weggulu oba yabulira wa nga makkone yatusuzanga ku ttebuze weyakyakira ng'omutemu nnyo mwattu yali ali ku ttaamu egenda be bamusota ne mutuula ku ngo nga baali basibu nnyo naye bakyakira okumanyika mu nsi mwattu baali ku ttaamu egenda nammwe abayimbi abampalampa sibatidde eno yandiba ttaamu egenda maneja mmusu ojunye abayimbi naye mpaawo n'akulimba kasho naye yakusuubiza okkakooyiye yagera awabula nnya ne yekyusakyusa naye ebyo tobitya ebigambo byabwe kubanga eno yandiba ttaamu egenda Kayira yayiye emmoroka neeyagalwa nnyo omutanda yasiima n'agituulamu paapa bwe yajja Kayira era yafuba nnyo alabe nga amuvuga afune obuyambi ng'ebya Uganda bwe mubitegeera era Kayira yalemesebwa nnyo nsonga kyali kyakujuna ggwanga ne Uganda esomwenga mu byafaayo naye ebyo byaliwo mwe mubiveeko kubanze kati bwendaba tuli ku ttaamu egenda abange bino ebiri mu nsi tebibatiisa abatimbi mugume ne Jennifer naye yagenda oyaloga emirimu gyo waba kutiisa ng'omugamba bw'oti wamma omubanda wa Kabaka ebyo bye bakola tebikutiisa edikenzo nywera abakuwalampa balinde muzaawadi David mwana weruweru katandika butandisi abo tebakutiisa nantume munnange gamba sitabuwa ebyaliwo tebimukanga producer Mickey Kakensa abakuzaalawa tebakutiisa temubifaako abakubye bakuba emigo amaato bagasa aba bagobeewo emubiti mwakuba mu kolodimwe Na yeze bagamba tebiba kanga Aba nkumpate mangete Baba kaba wambiwa abana batiwa Emi solo kulinya Otite ya lete moyo tabakanga Wafuta gari nyera Echo mbaka kasa tulikusawa Mwamba ya mpandu ziteka kemi solo Banangete biba tisa Uya kumbiru musajja Takuzimbia face kwe mute mundi Aba imbi, aba wakubwe nkokola abote mubafako Eno ya ni matamwe genda